better supply. Baba Arusha sema toka zamani nicheze nao. Baba Arusha sema toka zamani nicheze nao. Kwani wao wezangu tabia zao washazoea. Kwani wao wezangu tabia zao washazoea. Kitu kidogo tasikia nasema kwa mama. Mana maneno yao kila siku wanasema saa. Baba 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 wewe baba wao. Baba 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 wewe baba wao. Baba kalweta pipi toka kazini we baba wao. Baba kalweta pipi toka kazini we baba. Baba 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 wewe baba wao. Baba 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 wewe baba wao. Baba kalweta pipi toka kazini we baba wao. Baba kalweta pipi toka kazini we baba. Baba baba wewe baba wao. Baba ananipenda, ananipenda. Mwani baba ananipenda, ananipenda. Aperi kuwona michezo furani na mimi kacheza. Aperi kuwona michezo furani na mimi kacheza. Ile alini katazaga baba, oh baba. Ile alini kataza baba, oh baba. Baba ananipenda toka zamani alisema. Amareno fulani nisite kwa mama nikasema. Nika hapo kweli na mimi wala sitosema kweli baba ananipenda. Ananipenda baba, ananipenda. Ananipenda baba, baba, baba. Ananipenda maneno, maneno, maneno fulani siwezi kusema. Maneno, maneno, maneno fulani siwezi kunena. Siwezi kuwambea kama wenzangu wale. Siwezi kuwambea kama wenzangu wale, wale, wale. Maneno, maneno, maneno fulani siwezi sema. Maneno, maneno, maneno fulani.
Yeah.